Anili fin boloma demen la jigin kera bi, araba, malabo, pankuru jingyoro la, jamanatigi dankan Teodoro Nguema Obiang Mange fe, ni abe wole fana Teodore. Jamanatigi Teodoro Obiang Nguema denge dola kelen. Gine Equatorial, taji bo jamana ni afasodeon bi milyon kelen ni ba keme sabala, ye jatige wale girente, dabe wole ko kouvru fe, ani kumbeni labe on geleman boloda, kakeye ni COVID-19 warangatali kurawi. Aboloti froa, nobe wele Sinopharm, tata ba keme, hakea, ni pekeye ye aboloti froa keme saradala, bi wolon fla ni bi konoton sebagaya, ani legese semantia, desam kalo temenela. Kamasoro, foroba kunafuni kren kren, baseli yoro, sifleli wale ou, makola segin. Obina ke, ka aboloti tabolo kun folo boloda, ma ba biduru la, nobe foloya ni kenea so barakela ou, jamana furante lakana baga ou, oni ma mounuka kenea ko, faratilen aban. A la seni chikan fe. Ofanana, jamana foroba, jabarani, oni arajoso, no ye TVGI, ye alaseko, Teodore Obiang, ni faso, COVID-19 kumbeli jeklu, nabe wele Comité National de Lutte contre le COVID-19, o nyemo ofanado, binake ma folo, kabolochi bi alamsa shula. Kabni abana korochelila, Guinea Equatorial ye a Kenedali lase, ko jamana dem ba duru, ni keme woro ni tani nani nyongorila abanafe. Ani bisegini ulonfla tanyana.